mawazo alikwambia epuka
DJ Kantel
chapa ilale chapa igande leta kirere nitachapa inyambe
Kantel the baddest Kantel the baddest
bambulu luku washa indikulu kamtukita nindikupige mavi popo
nani kichapa nani chapa nga jotina
kitu gani hii
nandusa nandusa
Zako ndani ni maziwa mala Leo na die tumangane na Viagra Vision 2030 na supply mapaja Na mapaka tunastretch kama blada Honeymoon yetu tutakopatala We ni mrefu bati man kutumia lada Si cheki, si cheki Si cheki venyo cheki mini sexy Si cheki, si cheki Si cheki atindozi haileti Alejandro mlevi usemo kweli Ana timingi mangoko wamebleki. Nimetokia kisosi na madeni. Ukuta yangu ni mapenti za majeki.
Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa
kutu kutu kutu.
Niko na dudu dudu toa kutu.
DJ can tell the baddies.
Kesa nekoba leo noa jondani ya bukla. Jeka na umsupo pata lifungua duka. Badieri afunge kama stoki na tupa. Mindole kijana zazo likuambie buka. Kesa nezoba leo noa jondani ya bukla. Jeka na umsupo pata lifungua duka. Badieri afunge kama stoki na tupa.
Hini noma, hini crazy. Hisi homa, hisi ushenzi. Kazi kuroga, zjai kuwa lazy. We songa, wacha mapenzi. Kila siku tana kumeza vitu heavy. Mini player kazi ni kugonga neti. Big deal, gelo kwenye SM nyeti. Namba 17 mgongoni, cheri jezi. Dani ya rumbia, ishara ya ni kazi. Amepiga magoti, ana meza ndizi. Kitubu waku bila damaji. Alicheki ring, akalie altimaji. Kama uwezi rada basi jowe ni pimbi. Kama uwezi fika bei tuliza vitimbi. Toto si toto jowaroro ndio wengi. Toto ni ndoto na wasoro si wapendi.
Mindole kijana zazo likuambie puka. Jesa na izoba leo na uwajunda ni ya bukla. Jega na umsupo pata lifungua duka. Badieri ya funge kama stoki na shuka.
Sama juna rungu ya jamii. Apa sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakaza apa moshini manduku. Tupu nazitoka banaza atudu. Supo kini toka nyoko nyoko. Ju apu kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Ju apu kini ngora ni mangoni.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Antiko mejipaka wanja. Jicho pepta nju ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kujiposi ni kudosho. Bata trade nilifika nga na vidosho. Dongo sanga mbaka kesho huku ni kikosho.
Alafu XM kiingia na waskan. Kikishika kikolo kipitishe watagwan. Kahuku gunzo na madhako buda utalan. Bogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya oya eh, oya oya ah. Upangaja pandisia boda boda eh. Muko loko mibusia boda boda ah. Eti muko loko mibusia boda boda eh.
Tupo kini toka nyoko nyoko. Ju apu kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Ju apu kini ngora ni mangoni.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Ngora ngora ni kucheze kama dingoi. Ukisoso kame toko chungia nuke kinyoi. Nikulambi ni kuchimbe kama gepoi. Supa funge duka ndia ni replace na kitoi. Juu ya kutu, siya meshika mbiro. Juu ya rungu, siya tatoka mbio. Wendi ya jiko, na unacheze ya diro. Una marol, ay, mina cheze ya kilo. Juwe ni smarta, nda kucheze ya kio. Mina office, kuja kweke CEO. Uko 50, mina kweke kio. Mongo zano, mtongo zano.
Kutano,
cheze pano. Niko gale, niko gale.
Chunga sana hako kake kwa mami. Si atina chocho kake kwa kaki. Oma loma ni
yo.
Chunga sana hako kake kwa mami. Si atina chocho kake kwa hako kake kwa mami. Si atina chocho kake kwa kaki.
Wacha nikulame lame.
Chunga sana hapo kake kwa mami. Si atina chocho kake kwa kaki. Oma loma ni yo. Chota kekwa gati. Roma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. A-E-I-O-U. Breeder waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 ni kana kwa lupi Zaka nipea panuati ni yoshe staff room Jaribu vile utaeza boro usidose mapema Alafu after mechi useke kitong kwa meza Kienja ni mabati basi kelele sitaki Fimbo jo mzito hata itoshei kwa kaki Vile ngome inachuna wache isonge karuma Moshi ndani ya medula kasi fila saunya Kani ganji misi nasi nda kuteka tunaluga Kani sura we huna jo misi jali nda kukumba Tingiza yotako dogo dogo na doido Landia tinge keja nda kuingiza tana diro Brida utero wa Kenya muna mastingo Yoni nyonya sana menigoza big stingo Chiba sana hapo utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Goma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy rahisi nani Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi Easy kama do re mi Do re mi Do re mi
Nilianza kudinyana nikiwa class 2 Nilianza kutumia madre F2 Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana Wambi leo tunambugi ya kurombo sana
Wacha ni kulambe lambe Wacha ni kukembe kembe Alejandro, Morio, Anzenza Mara kwanza nito wakutu ndani ya Vera 69, missionary na whichever Whatever, however, and whenever Mini fisi na surumi ata kilema Ngoti na icheki ndani ya cinema Najua safe days zako za kalenda Come, ebu mwaga tena Nilikuwa jiga lota mia Mandela Alejandro Yo, Zadi Fatela
Chuma sana hapo utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Goma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy rahisi nani Doremi
Mapenzi yangu baby mama yapo kwenye bro Sinaga kitu ila nako hiri pungalo Inapokosa leo kaza moyo Baby trust me we gon' win tomorrow Wendo mama yo
Baby yo Toto
Unanibamba mama You are so fine girl you pretty sana Nitakutunza na kupenda mama Paka mwisho wakiyama Hey, baby, don't leave me solo. I don't wanna feel that sorrow. Baby, don't leave me solo. Napenda unavyonipa wine wine. Usupo sana uko fine fine. Napenda unavyonipa wine wine. Usupo sana uko fine fine. Hey, mama, twende break off, break off, break off. Sit down, mama, break off. Location, baby, mama, take off, take off, take off. Look, mama, take off. Mama turn the break off, break off, break off Sit down mama break off Go fish and egg your mama take off, take off, take off Look how mama take off yeah.
I man making girl is them a back off bad Let me show ya So when me turn up girl them call me Aquaman So let me tell ya You are the queen in a miato Baby come around give me love, love, love Tende Dubai, take a photo Turuji Kenya to a chape, hey, bro, go, go You are the woman in a Mr. Gasson Baby, nye kupenda mbaka nice nam nam Super woman in a Mr. Gasson Kusuba, kusuba
Napendo nabyo nipo wine, wine Kusuko sana uko fine, fine Napendo nabyo nipo wine, wine Kusuko sana uko fine, fine Mama, tende break off, break off, break off Sit down, mama, break off
This is DJ
Kentel This how we party in a holiday Kabla wakati ujaisha yeah.
Ustinda kula Merry Christmas Na mkuja shere na mkose pia kuja na jiba Na piga shere umekuja umepiga mastipas Bali kwa shere ukipata mtele pia meisha Unaza sema tuegele
Sini kawaida ndani ya pati utapatana Wamedunga vitu kupi na zimewabana Cheki mato nyanya vile nimechoma This how we party in a holiday Ni kila siku kuchachisha This how we party in a holiday Kabla wakati ujaisha
Jackie, Lucy ni teko you bash Na mna budget ya magode Sili walk tembea na kasha Taka majosi zote Ngori ni skatiwa Ateri joni nyote Naka wani wakwa Wani wangu sa zote Vilifanya kuku sana Wengwa na kuchemusha maji Kuku 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 mango Tumia na watu wa raushaki Sikiza vile naikula naikula Dwengini wa lali Naifanya inakuwa tamu Hadi mana ibuwa na idai
Sili kawaida nani ya pati utapatana Wamedunga vitu kupi na zimewabana Cheki mato nyanya vile nimechoma
Mahadharani tambu waki
maifu.
Disa wipati ina holiday, ni kila siku kuchachisha.
Ni kila siku
kuchachisha. Disa wipati ina holiday, kabla wakati ujaisha.
Si mnajua ni gita demi ya pita, ali divorce na pita, ati tunajua gita. Na kame iva na kitaga senyorita, kwa siku ni spumo na music ya nimekatsika. Kani kwa handes manzeju wa kezishika, ni kukatema kwanza nipitie marema. Ni cheki form kane zangu kia kitu, ni jenge appetite ya kudema. Ni avoid kuhema juu, chuka unaweza, ni heri ungesema. Unaweza kuwa meza, ubaki
na kambuzo. You're listening to the Mixed Genius.
Nikila siku kuchachisha,
nikila siku.
Disa wipati ina holiday, kabla wakati ujaisha.
Disa wipati ina holiday,
nikila siku kuchachisha,
nikila siku.
Disa wipati ina holiday.
Here comes African's Maddest Selector. Out of 254, DJ Kentel the baddest. The baddest entertainer.
Kuna shinda generator. Yuwa mekila nume anateta. Bandisi ya bandi, bandisi ya bandi. This is an igneta, go geta. Yuwa sheku na shinda generator. Yuwa mekila nume anateta. Bandisi ya bandi, bandisi ya bandi. Jitambe Anguka Tingika. Jitambe, jitambe. Hit it up like a big time meta. Wanna penda vile unazungusha. Mitika utawamanisa.
Shedembo
adiga bakita. Hit it up like a big time meta. Wanna penda vile unazungusha.
Mitika
utawamanisa. Mama let you body like
she, hey, is a strong woman.
alongside Magic Senga. For the beautiful girl them out there, what's good?
Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Ushaze mosho siyazi keti chini.
Ama
ama ni mahi. Ama ni vilo mevali ya mini.
Kada matatisha.
Baby take it down, spin it. Sorry can do it like you na na. I said down, spin it. Sorry can do it like you na na.
You miss say you don't know what say. My name is Delex Bodibo, aka De Niro, aka the Ink Soldier himself. Said that hey. And I'm representing for DJ Content. Hey.
Loko solo mam, na unani follow hands. Sundi kai, nyingi ngadi dinare, aporo hand. Ana manyo pesa, jabondo, kibongo molo gang. Ayech malich, mkono ni kaza bolo yang. Wala pongi ya niki na amba bulu. Neza mchongi ya miti kashaka zulu. Na vle na onge ya fiti, na kana ote ya kwiki. Apo kingojia misi na kuanganduru. So wind your waist, usipime. Mina muto na wendo wafa wizime. Kama wewe bado siya mwona mwingine. Usipime.
Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah.
Me mind when me see you, got right now me want give you, in a me gym me just see you, so press your body right pon the corner let me give you, a girl me love the way your body off and sit down, push pon me right in a the place I'm kick on, we shell off the roof of a soccer we had it done, everybody know we not let this place I sit down,
nothing none of your wine on my body girl, me live up so natural, watch a nigga show how special, yeah, you're the general.
So let me wine party come,
boy.
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 So let me wine party come.
It's burning inside of me, the memories of me and you, just like an inferno. The love that I got for you. I lose my sleep over you, boy, but it's okay. I lose myself over you, boy, but it's okay.
So let me wine, party, come. 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 So let me wine, party, come.
Wash. Aluta, bate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam now now tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wakubezwa na zoza aluta.
Ati fomzi ukam ni aluta. Ati rieng za ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ustupa. Uliza guashua beba na mashuka. Leto store ndio ni kujome kibonus. Ngore odi ndio nikushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyo swako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras juwi ni kue kipedi. Kauna usoro juwi ni kue kependi. Bash iko fine juwi ifike weekendi. Awa supo wote na wapiga paki. Sina ndai nilipoteza nga kaki. Skills ako jabana na dice juwi french kiss.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam na no, no, tunakuanga girimba aluta. Na mawete tewe tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezu wanazoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta.
Oya washa tukibanzi, lipuke kasadam. Ducho nyanya tunagang, tunakaka Taliban. Mwite kani fan, pewe cake, tunajag. Rombo sewe na madam, asifuate Babylon. Switch position, kaniendesha kanisan. Kesho ntaenda kanisan, father give me permission. Call polisan, tajipata Aga Khan. Nina damu elivakan, kunitako liharam. Shoot to the sun, si lazimo kwe na gun. Fanya sele uko young, chorea story za makwang. Stick to the plan, niko loyal tu kwa fam. Kani form ya dona kam, kani bajo nita kam.
Yes, kadunda.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma name wakikam na no, no, tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jom na ma fans wako bezu wanazoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, aluta, aluta.
Tema after kutepwa kakao wangirudi soba. Joja tete mabasi sivuti doja. Na kishiba kiuzazi adaitisha maganji. Sijali juyani kondule uchoma. Na makukula simamanga afukuda izi. Tema after kutepwa kakao wangirudi soba. Joja tete mabasi sivuti doja. Na kishiba tema after kutepwa kakao wangirudi soba. Joja tete mabasi sivuti doja. Na kishiba kiuzazi adaitisha maganji. Tem after kutekwa kakao ngiru. Tem after kutekwa kakao ngiru. Isoba joja tete mabasi sivuti joja na kishiba. Tem after kutekwa kakao ngiru. Isoba joja tete mabasi sivuti joja na kishiba. Kiuzazi adaitisha maganji. Sijali juyani kondule uchoma. Na makuku nazimamanga. Lafu buda izi kutu nazimuamaga. Bogi bado ni ya magazla mastona. Marache na bibi material la pantaka. Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona bye. After ni makuki na keki kwendai. Benza na ukipleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwendai. Benza na ukipleki jokesi badai.
Come sleep over niko na shashamane. Alafu tumangane baby hadi ngware. Come sleep over nina mizinga nane. Na baby usibleki juleo kutu ninare. Niki kucheki na tight na nyonji. Leta pongi ni cheze piki ponki. Kani foniko ya makombijo. DK hop kid wako wapi jo. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyongwe eh. Juni teta kata veta moto clap pasi. Wet kabahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipatikani. Awo amejibeba kanda ya ketepa. Na morning glory asubuhi itaweweza.
Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona bye. After ni makuki na keki kwendai. Benza na ukipleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwendai. Benza na ukipleki jokesi badai. Badai, 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 badai.
Hold up, hold up, hold up. Here comes African's maddest selector, and a 254. DJ Kentel, the baddest, the baddest entertainer.
Link it down, selector.
Kani kutunja kama rungu ya masai nikenda. Tuna wewe ya ni side mbaka side. Naka
Napenda malif tu ya vile unavyokaa. Napenda mahit tu ya vile unavyovaa. Ukinikiss duka nili na kumiss girl. I'm your mister, you are my mister. Napenda malif tu ya vile unavyokaa. Napenda mahit tu ya vile unavyovaa. Ukinikiss duka nili na kumiss girl. I'm your mister, you are my miss.
My lady kata waba mina jua na kubamba. Na leta ruka kamba kosko bed kata tamba. Cheki ni nakade mkasuku kamkamba. Kanini ame come to home to na mi. Nakaskiza my lady tu ni amini. Speed ni ya gari kwanza tuseme Ferrari. Sina ata fair ni nado ya makali. Mazigi za gazogo tunamoga tu bahari. Na wache tu maringo my lady niko single. Nime come hapa mina day tu domingo. Later in the party mina day tu ujigo. Sita kuwa idol nita kuwa tuka jingong. So utawezi sita kupea mamunju. Lakini morning area nita kupea marungu. After that then uta ni itambuyo. Alafu lady rudi kwenye kikuyo.
Napenda malif tu ya vile unavyokaa. Napenda mahip tu ya vile unavyovaa. Ukinikiss duka nili na kumiss girl. I'm your mister, you are my mister. Napenda malif tu ya vile unavyokaa. Napenda mahip tu ya vile unavyovaa. Ukinikiss duka nili na kumiss girl. I'm your mister, you are my mister. Nimtupa bila meka hapa jajipodoa. Napenda iyo nguo yake ya madoa doa. Koko nimechizi na feel tu vipua. Leo tu kijani ni lazima utatoa. Kama tu maindi lazima kumdondoa. Nataka ni kutunze kama masai na fimbo. Nataka ni kusuke ni kuandikie wimo. My lady, kwangu kukupenda ikuweka mtindo. Napenda iyo lips na my hips iyo umbo. Napendo kikachika, chingiza kiuno. Kidunda na mdundo, kwela kaya vera na huta inavutia. Visi karibia, vidivu gadisia. Super my miss, nukubalishe mare. Kadili tu pamoja, along to kissing. Tupo tu vacation, kwe boat kwenye sea. Napenda malif tu ya vile unavyokaa. Napenda mahip tu ya vile unavyovaa. Ukinikiss duka nili na kumiss girl. I'm your mister, you are my mister. Napenda malif tu ya vile unavyokaa. Napenda mahip tu ya vile unavyovaa. Ukinikiss duka nili na kumiss girl. I'm your mister, you are my mister.
Pele que narien, pele que narien. Tucheze chini leo. Cheki lota leo tusikize mboko, mboko, mboko. Cheki DJ
Kante,
kante. Cheza ka wewe.
Kuna pokonda fira, sina saa majira. Mkisi asira, teko
basi pakira. Kuna do Maria, kani vajo Maria, akiga kiwashira. Kauna penda za dogi, leo ni punda kazia. Kauna penda za mbogi, leo malaya gasia.
Party after party, yeah. Party after party, yeah. Party after party, after party after party.
Niko ndani na shida pasi ganje, hapa ni pate hata kama tutake. Hada mkate mkatanga na maji makali na pale iko nini sijali. Waiter leta na ufanye haraka na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ manaija ni swara. Kali ya ride la full shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangusha ndane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pia na bidi ngeze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jopu nani.
Sound clear kwa radio siyo miseto eh. Cheki design ni moshika vi sexy. Jinga ni zero so in case if you didn't know. Tako ready syndrome kani metoka cheki. Alafu atina penda vajai. Bore gori jisim China. In historia penso na maina. Wali kwa kibonga ile time wakua China eh. Mujo kwa ni upendi vagina. Niajuna kakaka vagina. Mujo kwa ni upenda ki vagina eh. Checky ati, naje mojo najikuna kuna. Nukulizo ni nini unasemati ya kuna eh. Naje mojo najikuna kuna. Nukulizo ni nini unasemati ya kuna. Twende party.
Party after party, yeah. Party after party.
Madawa zimelipukana paka na msupana nishikalipu ndana nime nyonji na tiyankan kamu anga joma ngoko ni waulewe na mundi
wakana. Hold up, hold up, hold up, hold up. Your selector DJ Ken Kelv is on fire.
Niko madawa zimelipukana paka na msupana nishikalipu ndana nime nyonji na tiyankan kamu anga joma ngoko ni waulewe na mundi wakana. Sio ufala wako fitina lakena nijo na da hizo itina. Kwa kawaida menes na kwa gadhitima. Na joji ushaju wa mini ditila. Funga duka ni pedhuda. Mutekaga wale waroro wadunda. Wale wenye wana matijini kama tunda. Jumtani mimzing mindo wao buba.
Funga duka ni pedhuda. Mdiki sezi tama nimi wana kutana. Ni upenda kuwa teki ya gadunda. Jumtani mimzing mindo wao buba.
Kuja mtani kusese si unajua. Wendo mtamangu baby na kutamua. Tuchome shashki upedi zikiungua. Pendo si pende jolazma utalisugua. Juna kubama yongoda si mchole. Moi meganda tucheze na dole. Rausha haga amani kojole. Leo na kupanga tulia kwa mpole. Funga duka ni pedhuda. Utekaga wale waroro wadunda. Wale wenye wana matidini kama tunda. Juntani mimzing mindo wao buba.
Funga duka ni pedhuda. Mdiki sezi tama nimi wana kutana. Ni upenda kuwa teki ya garunda. Juntani mimzing mindo wao buba.
Meza pitu ni kupige vitu. Mjulu bank size size ni ilea jitu. Shimo ikosetendo mutolea gakutu za huku. Miuzi piganga tuputuku. Na fomi kijipa minachanga mkia. Manjege mipedi siwezi ofia. Kasi bangi ni pegi ni nawashia. Na raundi misi cheki ni shawabia. Funga duka ni pedhuda. Utekanya wale waroro wadunda. Wale wenye wana matitini kama tunda. Juntani mimsi mindo wao buba.
Japana darimbo miu chapa jap jap japana na kanya. Bas bas
bas bas
bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas.
Wash at the pulup cover the face, destroy the base, come on the list, and those are straight. Then you come baby by the fuck.
Bas bas choke, I'm on a marine, me open that top and that.
Stop it! Stop it, calm down!
When I say pull up, you know what I mean.
Yeah.
so bo bo ukiwa so
bo bo
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission
napenda kujua saka kuna kiroma 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 nyenye kamebeba duda kana nikoroka Nganga za sadaka tapeleka kwake Sister, Sunday, sare mapara Monday, kuni daradara kipara gizani Kuni gwara gwara kadwanga Kuchapa, kuchapa, kuchapa kakanga Kupanga, kumangwa, kupangwa, kumangwa
Bas bas choka mana maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanya Gara mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila da permission
Siko kinenge na misi brayo Anika kinembe no ni meze na yo Baby shota na kuapa madapo Kola ni mahaga migo meza inayo Cover the face, destroy the base Kama talis, and girls are straight Ama the base, na mwago taste Mali kwa mali, chuan the base
Bas bas choka mana maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanya Gara mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanya Gara mwaga bila da permission
This is DJ Ken Tell of the Diz I don't play with music I play music running veins From ghetto straight to uptown street You better recognize
Again, the family In bitter Tentaki Just flow, baby, God flow Leak on and be a victim on the dance floor We can try to trip you and show off Baby girl, see what he like to show off Take a billy and a thought, na pajama Nelly poofy, wanna hold a badja Talk slow, talk slow, baby Talk slow, baby, talk slow Leak on and be a victim Talk slow, talk slow, baby, talk slow Leak on and be a victim on the dance floor We can try to trip you and show off Baby girl, see what he like to show off Take a billy and a thought, na pajamas Nani poopy, wanna hold a badger Kwani baby, ulikona lala Stay closer, ebu talk hapa Na uki talk, mahanja mzina panda Uku pia mimi niko mashada Una talk, we fine tena sana Umeni bamba, ebu chisana randa Umeni bamba, ebu chisana randa Umeni bamba, ebu chizana Chiza kiwewe, kio dede Chiza kiwewe, Mark Mende Yo, chiza kiwewe, kio dede Chiza kiwewe, Mark Mende Yo,
wani sema sema wageni Wataleta leta hebi Kukuote kama pedi Tewa kitu safi, kitu sexy Mi mtaalam kama Messi Chengwa hapa hapa piga pesi Tumekuja vita siyo kesi Tuende chini msupa tendo pesi Piga sama kama weki jana Cheza sana leo kuliko jana Sana sana wale wasichana Wakichora saba nyume mesimama
Lazima nkuna pesa mpande ndege Johnny Fly Jusezi kwa service sana ombi though iko high Nyimu kuna one cushion don't drink and dry Basit kuna one motion smoke weed and fly Ati wasee wamefika wanadai visa Leta malisa fiju leo staka bakisha Pass yo chain bro kao nonagiza Wageni wamefika hodi hodi wanabisha Hey analala maju kwenye kini zimemshika na katika jo chini kwa chini mbaka chini anaringisha jo backpacker no bones any flexible na nitanji mbogo uneza gusa jo ikikuba maji mshifunga uneza beba jo toa kitrupe wa kenya uneza taka jo cheza chini cheza lock cheza chini cheza kawewe
Niko na bash kuingia kama na G-back Na kumeja sijui hata majina Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma
Anajibu vitu hata sijamuuliza Ako na kibenje ya nimeja manyongi Ako na mambicho nasema ye ni bedi Ushai chomo kasikie tumbo kwa mgongo Unambebo kiamuka ni ongongo Sime nishika na chona niko na do Jaba
Nini kirimba kuwa suka na kuzeka Johnny Sade Pasa Dem nikiteka miwa dema buda jo Dem nikiteka miwa dema buda jo Adingware mangware Nini kirimba kuwa suka na kuzeka Johnny Sade Pasa Ama dem nikiteka Nini kirimba kuwa suka na kuzeka Johnny Sade Pasa Ama dem nikiteka miwa dema buda jo Kuwa suka na kuzeka Johnny Sare kwa sare Ama dem nikiteka miwa dema buda jo Adingware mangware Nime sunda taxi toka juzi Nina kutunare hatare Nikisuka siku fichi minifisi Minifisi hatare Minifisi sare kwa sare Minifisi ngware mangware Minifisi nare hatare Minifisi fisi hatare Toto si toto kume toto ni mokoro Amoshi papa skume hizo ni makoro Kemba, teka, zega, kejani ni waroro Wamekama oko kutu na wapiga marusoro Tepa tembla zao za kichingi na ukoro Na kama sika chodu buda zega alimoro Na dunga masilfa sidunga gimagoro Na kama inakubamba buda jo sema roro Nini kirimba kuwa suka na kuzega jo ni sare kwa sare Ama dem nikiteka miwa dema buda jo Adingware mangware Nime sunda taxi toka juzi Nakutunare hatare Nikisuka siku fichi minifisi Minifisi hatare Minifisi sare kwa sare Minifisi ngware mangware Minifisi nare hatare Minifisi fisi hatare Napenda kukiwasha Tani na mamori Yomambanga wakikam Nikuzibanga makori Doki washe tukiban Kinyongi ndani ya kiko Sipendi kondole miu Gonga bila ngori Joka soka kwa bedi Madimba na mashoti Kasola kubleki Madiva na wano Kina suka na kuza marungu na zamisha Na suda na pupe kimora lazimisha Na kula na kutupa majoto na zidisha Aduka na majupa majoto na zidisha Na chuma kaya kuda na kunga na nyambisha Na chuna kana chuma majeki na lalisha Nini kirimba kuwa suka na kuzeka Johnny Sare kwa sare Ama dem nikiteka miwa dema bule toka ni kware mangware Nime suna taxi
Lamba lombo koko na wako pigo kuta maponyo oh. Before sakata set kam sokoto Wiki light inofia mapopo
Higedhani muhanya anonia Nia, nia muhanya anoa Higedhani muhanya anonia Nia, nia muhanya anoa Spingi pongi tishambana Fulizia usijishushe Higedhani muhanya anonia Nia, nia muhanya anoa
Higedhani muhanya anoa Bada apa babes itakuwa mpana No kampu ni ride bana ni nanjuanga yo Takufika dizen muta ntoka ngo Juice takuputa ni note niki go through Iyo puna ni yako so kama wezi Honda kublow na madoza masho Kutuka for deal done Amazon aye
Ateke dhani ya mahanya no Tabeza ngu kufana za mkati ya no aye Mufuliza ata ya wala lo Isha wet wet kuna doof para ro aye Na idhani kuroro wa waroro Ako idhana bidhani tanyamu Iko manjuti na arovu iko liyami Iko ndoko na madoka ziko fanyo
Higedhani ya muhanya anonia Nia, nia muhanya anoa Higedhani ya muhanya anonia Nia, nia muhanya anoa Higedhani ya muhanya anonia Nia, nia muhanya anoa Higedhani ya muhanya anonia
manga, manga mo sisi ni bwana sama baby zao sini wale manga, manga mo sini wale manga, manga mo sini wale manga, manga mo sisi ni bwana sama baby zao sini
sina lovaya wacha kushanga na tuna haya na iu manga niko jua tabu nkirim shashanga na niko na mbuki yangu nkute kwa mta tukitaza kila siku vile inafa usingizi lisho jala na siku saba nguze tuchafu badu na geuzana legalize it miti ni dawa manguko wote wako na umanga mangati wote wako na umanga mta zote ziko na umanga kamu ujui sisi wote ni wale
wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sisi ni mabwana zama bibi zao sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sisi ni mabwana zama bibi zao
nda imekazo ene shikishi napita nikikata nikisipisi napika hiyo kitu inapisipisi ukanda imekazo ene shikishi napita nikikata nikisipisi napika hiyo kitu nda imekazo ene shikishi napita nikikata nikisipisi napika hiyo kitu inapisipisi nda imekazo ene shikishi nda imekazo ene shikishi nda imekazo ene shikishi nikikata nikisipisi nda imekazo nda imekazo ene shikishi napita nikikata nikisipisi napika hiyo kitu inapisipisi ukana mena mbulu twan kwa masi na kiamba wamboshiko njeri na masi hizo shimo zote mena magi na kata best William loso na kisi toboa kasongesho biki cho icho icho kalongongo na banono kilokolo chambao kuchengwangwa kwa kao
wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sisi ni bwana zama bibi zao sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo bwana zama bibi zao
na jisi jali ya rangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva na jisi jali ya rangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa nichapanga jote na chapani chapanga jote na niki chapani chapanga jote na chapani chapanga jote na
teki nana nani nani otero teki dana dandia kambie pero kanikus nataka kambie shiro na shiro ana nishwana mashiro tiki dia tiki dia tiki dia wana tiki dia tiki dia tiki dia wana tiki dia tiki dia tiki dia wana rozi kishikanga changa wana
na usijali ya tarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva na usijali ya tarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa nichapanga jote na chapa nichapanga jote na nikichapa nichapanga jote na chapa nichapanga jote na
nikapika ringa lima lima piga mimba jimba kimba pima vimba vimba lima simba zima simba ringa bompa simba dinga mzinga kinda dinda wakupinga vanga manga shada nyanyandaka uneza lamba bamba bausaka chimba chimba zika bananana
na jisi jali ya tarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva na jisi jali ya tarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva niki chapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na niki chapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na
poko ya kondika una ya kawa safisha rungwa lafu maliza na madawa usishike tire na manjoti we nawa kula kula sali ya chura kula sali ya swala leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha na ichapa lala adi mwage mala ukichoka lala nikundaka lala na wavua kube na gara
kani go show na mpoto
Nyongi mina tasti ya makali na magura za bobo na wachanganya kilami na kashenki dogo shanti bobo shanti mtamu koko chest bobo rasta
Jackie Tram kilolo we nipate makene na nikichomo adikonya na roga nimebonda storytelling Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta ningori na waroga nikidandi ya chopa manuka tutimba spoti na wapigia dopa check it na fitangori daba sunda kwa kucha na kapeleka mdogo na kajaba alute
kani gosho domodo ai nyonya bianga kanga mbanga ai nyonya jiti kisting jing big di ai nyonya 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 ai nyonya
ding ding zamba beats missing jing jing sisi watch us sing horror ding ding zamba beats missing jing jing sisi watch us sing horror ding ding zamba beats missing jing jing sing 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 horror ding ding zamba beats missing jing jing sisi missing jing jing cc what a scene horror big kings wanna bcc wanna dcc wanna jing ora fisi siezi miss feasting just drinks clinkly titi nyonya ring ring ana tease 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 ni wadina na takoka boma steam steam bombo kisi steam maturusu kingusu tunachoma wasichumi sibusu mina nyonya paka pongi kama sikai na homa
kani kosho do moto ai nyonya bianga kanga mbanga ai nyonya
Nikapenka meiva juu niko waba chengisha seti saitu niko janta ni mamoshi
Shituzangale, moratish ni anande. Chekia kina karo, chekia kina anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuom na kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru wengzi kilipuka. Ndiozi nice, niko shopping ya aluta. Niko limbo junge, usi ni mauta.
Digi digi, madogo dhane, wadigi da. Digi digi, madogo dhane, wadigi da. Digi digi, madogo dhane, wadigi da. Arufu kama shala, ziki nice, kumi mina. Digi digi, madogo dhane, wadigi da. Digi digi, madogo dhane, wadigi da. Digi digi, madogo dhane, wadigi da. Arufu kama shala, ziki nice.
position, then they curve me waist right there in the middle. Yeah, that be the place. Yeah.
Straight to Uptown Streets, you better recognize.
Mamanzi umekamnao sura zinatisha. Ni magaza wana
zinachachisha zao hazishiki manze tei inaisha hiyo ropa hebu juwitisha juu watu wameti hiyo fomi imejipa hiyo DJ pull up select ama odi wana dance wanatoa hadi shots na mamanzi wana dance wanatoa underpants wanachoma wanaban wanachachisha pale social media tuni mapicha Snapchat Insta tuni mafilter hizo pics na mafoto wana edit wana crop sijui photo grid lightroom photoshop hiyo binti kidrop wana dance tuna shot sebu safisha chaku chachisha cheza chini buda unakatsia safisha chaku chachisha unachoma unaban una ee unachachicha chicha 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 chicha
chicha chicha chicha unalalisha bararira mingi buda bakisha tuliwatisha tukiwakisha baraza kunego tulizamisha buda kalisha saka aisha sali shida zako za kimaisha mina paisha nikisafisha ukitaka kunicheki lola kwa picha ama Nataka nikucheki kila dakika Na mtani nisifike ka ujapika Nitakatika, sita jazika Usibongi juu ya life ka ujazika Toa pazia, songa kwa njia Na pongi sito shoki ka ijawika
Kuna pali, unakusa, tunamambu
Safisha, chaku chachisha Jeza chini buda unakatia Safisha, chaku chachisha Unachoma, unaban, unabitika Chachicha, chicha, 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 chicha
Wachangi makata churabaki heru wenki na toto Poko winki mteke wiki gizani Pige miti titi titi piki kiki kiti Pinji linki mitini ingi kingi zigi zigi mitini Mingi mini piki 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 pongi Cheki doki kashoti piga poki
Chain ori ori niko kori kori Fuko pori pori ndion mejaza kama kori Ame shika kutu siya naka fori fori Shika tori tori chezia doli doli Teka msupa ana mabui bui unastuka nmeku Uteka na unijui jui Unataka stingo flani za magui gui Kauna swara kuja area ni natui chui
Inauma, but itabitu zoe
Nasakam dege dege team we can be Come me vivi tuji kill vi deadly Say madam dege dege mene team we can be Come me vivi tuji kill vi deadly Cheke See tharao chapa na nina tao See tharao chapa na nina tao See tharao chapa na nina tao See tharao chapa na nina tao
Nakata wapani Nijifraili bajo si jamanga mi Nikuririma niki ivamale Nikiririma na balas nangale Piga diva dimba kitambi ya pale Juma kikyu jipa kitani na male Na sita 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 nina makakarin Iza mefuti sita kifuwa dangar Kitanka kegi dadi jam na kunywa Ni tam tam cheki have some kunywa Kahanjam kaki kami na kiuwa Pongi small kama shimo ya mapua
Odi wa muranga wanadai niwe wao Mademo na wanyoroshia kwanza kwao Ikusi zao ni misi tutuka za mao Na cheki zao zimesaka kama tocha zao Na hivi ndo mingi ya stay tone na kajaba Na hivi ndo micha za mbo na wamadha Shosho manguru anadajika wada Na zake zimishika shambeza kajaza
Alright then, a pretty girl with a big body I'm follow me down to the party A pretty girl with a big body Follow me down to the party Boogie, boogie, say that it's nothing A pretty girl with a big body Come follow me down to the party Alright then A pretty girl with a big body Come follow me down to the party Alright then A pretty girl with a big body Come follow me down to the party Jiggly Jiggly say dati dati I'ma make you bend down dati nati When you're down to me shinda lotto On the dance floor make him batoto Washa nare tu pate joto Magizani vijiti mudoko Tell them say hey Bring your head down on the scene Make you sing I know than a violin Straight badness Big bad machine Kame ti beba nika queen be machine
Queen be machine Alright then Playing you tomorrow
tomorrow's hits today. Certified street gangster. This shit just got real. Your selector DJ Cantel is on fire.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanye akue wako bila. Wagwan basi tazi na ye teremuka na ye kiku. Cheki buda si upite na ye usicheze na ye.
No,
alright then, I'm a pretty girl with a big body. Come follow me down to the party. Make it look chilly, say dirty, dirty. I'ma make you bend down, dirty, dirty.
When you talk to me, she got lotto. On the dance floor, make him batoto. Wash a nari to put a jotto. Magizani, bitches, sing with vocal.
Tell them, say, hey, bring your head down from the scene. Make you sing, I know what done a violin. Straight badness, big bad machine. Come at the baby, like a queen be machine.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanye akue wako bila. Wagwan basi dati na ye teremuka na ye akiku. Cheki buda si upite na ye usicheze na ye. Tumekuja tuku huyo dem aki. Wete kabila akidai tuku. Tumekuja tuku huyo dem aki.
Tete mwili kaka mene. Na dieball msupa mika denge. Choko choko dondosa nyuma nene. Ingiza kufe style moja kamende. Bila kusonge asha inama. Bila kushada macho isha nyanya. Na kameshika utadani mbanga. Yuni ita vita na piga kawa nyama.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanye akue wako bila. Wagwan basi tazi na ye teremuka na ye akiku. Cheki buda si upite na ye usicheze na ye. Tumekuja tuku huyo dem aki. Wete kabila akidei tuku. Tumekuja tuku huyo dem aki. Wete kabila akidei tuku.
Hey Cantel,
nipe nikupera tupate. Tupate mambo matapoka kwangu. Kupe kiboko, nipe ni kupera tupate. Ebu njo upate mambo matamtoka kwangu. Ni kupe kiboko upate. Nipe ni kupera. Nipe ni kupera tupate. Ebu njo upate mambo matamtoka kwangu. Ni kupe kiboko upate adabu. Geuka kidogo ni kupe adhabu. Usiku sako ni saya badmana. Saya kula tako na kunyonya banana. Si ukule vako mamunju kukadora. Uko single manzi mindo na kudouble. Masa masa ya usiku sako ni pupu. Shika mutu msuke mfanye akue wako bila. Wagwan basi dati na ye teremuka na ye akiku. Cheki buda si upite na ye usicheze na ye. Tumekuja tuku huyo dem aki. Wete kabila akidei tuku. Tumekuja tuku huyo dem aki. Wete kabila akidei tuku.
You don't know what's my name is Nelex Madiba, aka De Niro, aka the Ink Surgeon himself said that. Hey, and I'm representing for DJ Cantel. DJ Cantel from Demakufu Entertainment. Hey, Cantel, make the ladies panty drop down. Hey, Cantel, Cantel.